Fire, baby.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
DJ Moz.
DJ Jasto.
Walitisha kolabo, tukawa show wataipata soon.
Hey.
Topping charts from July back to June.
Hey.
Engineer Tani tap chapa tune. Juraundi kayole imefika kasaboom. Fire burn, brother Wagwan.
Moz.
Jasto.
Me my bad man. And one time for the fam and all the pretty show this. Hey, girl, what a bam bam.
These streets we banded, give them another ghetto under. Stim stim zip under, give them another ghetto under.
New position, new position, new position, girl, new position, new position, new position.
Come and give me tani ne to matisha, brand new style ne to matisha. Maki ko looking na ye ko derle watisha, lakini mamosi na kapta hati na dirisha.
Aji aji babe na ingiza kichwa tu.
Fuck boy.
Ati babe na ingiza kichwa tu. Fuck boy. Doctor that then utameza pitu.
Fuck boy.
Kama kuna kana mama yako.
DJ Jasto.
Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako. Usikuje hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako. Usikuje hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako. Usikuje hapa. Kana mama yako.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Yone girl ka leo tantress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend, bend, niku bang, bang.
Did you feel that?
You're chilling out with DJ Moz.
Osimamisha mbegu ya 310. Mbegu ya 310, 310.
Kwanza venye umejibeba ngami udai dai dai dai. Benda na benda chako venye uicheza ngami udai mi udai.
DJ Jasto, the DJ who makes your mama twerk.
Ringi na nyagoro, alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondogo, chongo. Na mimboko, mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa bajwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down, kudundosa.
Venye umejibeba, ngami udai, dai, dai. Miupenda na penda chako. Venye uicheza, ngami udai, miudai. Miupenda na penda. Figure fire, ni dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miu dai, miu dai, miu penda na penda. Penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.
Niko kitalio shamba ndachuna mboga. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na ring. Nazichuna kama jengu kunyanda upigwa mboga. Ukumanga kwa tu zangu za mboga. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaga kitanda likona sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miu dai, miu dai, miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.
Wambulu, luku, washa, washa. Wambulu, luku, washa, kinduku. Kama kipika na nisi chuti mapikoko. Pali Instagram, kata chicha na kimboto. Venyo na wateta, mina penda mangoko. Mangoto, malokol, siko kwa mosho. Korosho, madiva zimebundi na nipuru. Kulamba, mururu, fika ndono juya kote. Huruku, kukaba kwa kila
mauru. Wanga venyu mejibeba, nga miu dai, miu dai. Miu penda na penda. Chako venye uicheza, nga miu dai, miu dai. Miu penda na penda. Figa fire and dangerous. Miu dai, miu dai, miu penda na penda. Fanya na kumama veteran.
DJ Moz.
Nimetoka mashinani,
hey, na tumetoka tumbali. Tunabamba wote tuwa super na machali, hey.
Masa on the beat, you know how to kill. Tunajua what it is, hey. Masa on the beat, you know how to kill. Tunajua what it is.
Look na mavans
kwenda Madrid. DJ Jasto, the Canadian's terrorist. Contact in 0746-742-345.
Follow us pale Insta. Anajiita social influencer tena. Kazi ni madem kuwateka. Nade ni sabranche mshwari ya madala no wanda. Mina leta kingwa Wakanda. Homa fuckboy awaweze kuwa manda. Mepiga loma vans na Adidas pants. Fuckboy. Balenciaga Off-White. Fuckboy. Mademu na wachange car toy. Fuckboy. After Grace Montana tena joy. Fuckboy. Antibabe na ingi za kichwa tu. Fuckboy. After that then uta meza P2. Fuckboy. Eat and run your form wow do. Fuckboy. Friday ako jawa photoshoot. Fuckboy.
Kama hakuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama hakuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama hakuna kana mama yako.
The haters worst nightmare.
Kana mama yako. Kama hakuna kana mama yako.
Wachani kutest, yone galka leo tandres. Nipunguzi ya stress, ujulu bang. Bend, bend, niku bang, bang.
DJ Mons, DJ Mons, DJ Mons.
Chicago,
J-E-S-T-O-H.
Hola, Chicago, hola.
DJ Jasto
Riang ni kukamba tia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako.
Kanipiga mate. Kanikwata waya. Kakonja na kapea miti. Kuna nduru giza ni tititi. Bobo shanta ya 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 ya. Mushka wika o oh mama mama ma. Sato sato kata kata. Tundo msumeno tunapaka nana.
Middle finger up to you haters. Bow down the real gangsta.
Makora kakonda nusini turu turu.
Kama kuna kana mama yaku usikuja hapa. Kana mama yaku. Kama kuna kana mama yaku usikuja hapa.
Even the government
hit mountain, hit mountain.
DJ Jasto,
DJ Mons, DJ Mons.
Tu matembe niko fete nimejisete amejibeba usimuweke niko isko mabiz na mandege wako ona amejibeba ko fine sura nzuri amevibe kweli nini uko high piga mushu kwa high ukiweza toa kutu zira ukimwaga sikia fine kazi safi na dai watoto wawili tunadai njoki nduta na wamai niko nini uko fine jangreto walai uko maji haidai nitakukata walai tumewabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai
tumewabeba walai ngoma mbili zinadai.
Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia.
Now, wabebe, skilo, wabebe
waskia. That girl, she a bad and she know. She keep it a mini marta, she rock. Like a slave for the Italian, she go. Dogo, dogo, baby, kaki nyonga. Mina penda vile haga ina songa. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine, galu meni roga. Umestand kama tatu duza ronga.
Mpa kwa mbidi kukula, non memakisha umbo fixi ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B Machine.
Queen B Machine.
DJ Jasto.
Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kame beba steki biki nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kaki inamazi ya jane nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
ya basi leo utatika ningoza watakoko weka mna kamisi nikidhani rudi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo nitakushika kilibaro na ukianza ati kuwika nitakumwaga deva kugurumisha shimulo utadhani mcheza pa
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine kako na queen bee machine sema queen bee machine kamebeba steki biki nika queen bee machine
DJ Justo
Achiriang zaponyo toni mafuta Shikisha njito ndo indi zenge usupa Uliza guashua beba na mashuka Lendo store ndio ni kutome kibono Ngore odi ndio ni kusho ukipono Rungu yangu suta bagi ukishono Pike mundu ndio ashikwe na homo Hini tension na itaji kuseti Mangyo swako wengi na itaji kumedi Bash ni awaras chui ni kue kipedi Kauna usoro chui ni kue kebendi Bashi kufine chui ifike weekendi Awasipo watena wapika paki Sina ndai nilipoteza nga kaka Ako jabana na jai chui friends kiss
Pache bass na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta Na ma name wakikam naona tunakuanga girimba aluta Na ma wetete boss utabaki umelola aluta
Contact on 0746-742345
Aluta, aluta Lompaka aluta, aluta, aluta Vimishika aluta, aluta, aluta Lompaka aluta, aluta, aluta Vimishika aluta
Oya washa tu kiban, zilipuke kasadam Dito nyanya tunagang, tunakaka taliban
Easy, easy
Oya washa tu kiban, zilipuke kasadam Oya washa tu kiban, Kasadam, dito nyanya tunagang, tunakaka taliban Mude kanifan, pewe cake, tunajag Robo sewe na madam, asifote Babylon Switch position, kaniendesha kanisan Kesho tanda kanisan, father give me permission Call polisan, tatipata aga kan Minadam weli vakan, kunitako liharam Shoot to the sun, si lazimo
kwa hapa Vanya sele uko yang, now, tuna share tuna this
tuna. To the clan, niko loyal to perform Kanifomea dona kam, kanibajo nitakam
Ignition, baby, full speed. Speed, 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 speed. Accelerator, speedometer. Cosereca, speedometer. Accelerator, speedometer. Cosereca, speedometer.
Busy, blase, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukiseki na kuroga, you be my honey. You say you want me, oh, you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby,
You got the keys to my jeep. Usi stuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Maduna sipendi vicha tona watiaji. Nikisereka. Napenda ndogo hiyo, nandimu, nachakia majimoto
You got the keys to my jeep Nisi stuke sana mrembo hini stick shift Ignition baby full speed Skid Accelerator, speedometer, kuserereka Speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka Speedometer
Kawewe ni kari, basi mimi ni driver Kawewe ni mduthi, basi mimi ni rider Kawewe ni bunduki, basi mimi ni sniper Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, sexy body, kala kabima. Lebe pute chundiwa sabote bamba to bamba. Umebeba, umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Ski, 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 accelerator. Speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator. Speedometer, kuserereka.
DJ Jasto, the DJ who makes your mama twerk.
Lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za guy. Guy, 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 legeza, 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 kiyo nani pekeje,
pekeje,
legeza, 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 steki ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza, zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza, diaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje, pekeje,
wana bebo na ubaka ndo maskuta, ile bako ya makaji mino kaskuka, kauka spe. Kitisha na paka mafuta kakijipa nikachapanisha na ukuta nikachape hadi kachachisha kwa mbuta ulegeza zigo ni banjo mandomi ukuta uingia kwangu itabidi umeifumuta maketani weekend lazima utoe form na mamle na wakilandi zizi tuwa bombom
Ise uzembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za guy
guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy
legeza legeza mam legeza kiyo nani pekeje
pekeje
legeza legeza mam legeza steki ni pekeje
pekeje
legeza legeza mam legeza zigo ni pekeje
pekeje
legeza legeza mam legeza dia bani pekeje
pekeje
pekeje pekeje pekeje pekeje pekeje
pekeje
pekeje pekeje pekeje
just to the playlist Jot jot zup zup fit fit kitu kitu whiskey na dai ni ku risky.
Ayo ayo niko ndani ya mix na DJ Lamona. DJ mkali sana kutoka namba 8.
DJ Jasto the playlist.
Kajoto kazupa kafiti nikitwa ka whiskey na dai ni ku risky. Anadai mamoshi tu nikidai twende Arusha ye ni moshi tu.
Anapenda bana.
Wewe shebe anapenda angi push. Hata George anajua zake waka makush. Kwanza mashash ndio stash wakisanifu kwa bash. Akisi ude makona class. Anapenda mimi tumia gift napenda ganti. Suna jo Mr. Kinoma na matiani. Izi mambogi zishangu kamtiani. Wamesa wendo sama bali na ba. Yalde anapenda fomia huyu mande. Hehehe na mande. Anajua ga, anajua ga.
Anapenda bana. Anapenda bana.
Mwelezi.
Anapenda bana. Anapenda bana.
Mwelezi.
Anapenda bana.
Ani, are you okay? Piga magoti uokoke. Ape bombaya ikutoke. Anapenda raha, mina penda gani. Poya basi shoka duda. Nikugide mi flow na design ya doba. Mapienga unaimye melea. Kwa kona jena potelea.
Anapenda bani.
Nikisema do you siati ujidu. Naguzoro jini ya maji na gamalibu. Nikifika joni shisha ikam through. Akifika joni moshi ikam through.
Anapenda bani.
Mama fedi wako ever ready. Na meni chejo kocha pile game na watoka. Mami jondosa
tusepe bila rosa.
Alafu mbona juu na kasi kana bado jashiba. Haya basi funguka kama kasi na miusku manga masasi madakikana. Kame chapa nda chapanga makali fat. Hizi bambi nda ziosha ndani ya kanisa. Hapa kazi ni kupea nanga mami mba. Tuna kutakanga, tuna dai ukidai tunapanda na moja kwanza ni kuonyeshe pana pana na mina ayo basi tunapaka na hapo nyuma na sidika na napanda na mana kila day bano unaitanga za. Katangaze basi baby si upanda na panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na panda, panda si upanda na
Alejandro, onyi wa mabimbo. Zimenshika kama zero. Kila 420 na tinga kilo. Nikiwa ombido napenda nginyo. With sport yako ni kwa shingo. Unapenda probox ama limbo. Chagua moja, leo ngizwe fimbo. Na siwe kitinti, loto fungwe
panana, nina ayo bas
DJ Jasto.
Mana sibika mna panana. Mana kila day bano unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na.
Kako peji na mandomu, wana seti na madamu. Lako kiwa ndani ya zone, kutupo na tuma ton ton ton. Dana dandia ndai ura ura ton ton ton. Nana changi angwai uya uya ton ton ton. Dana kazi angwai uya uya ton ton.
Ungula, pigwa mate shika diaba kwe juma na apepeto apakato uunguna. Kakishika ni katune katukuma. Ai ai akia mungu dai sukuma. Chora saba minadai iyo uduma. Iyo uduma. Panana, mina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma na sibika mnafanana. Mana kila day bano waitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Piga kuni akiwika design unasimamisha uko juja ni mangu na wamejaza tukibuta tia mimba kalinuka juzi akitinga duka na kayanda kakodoko kiparaka mabumba. Tambu wakaguo sijipete na mbua daru watarua na mandikiza madumba. Chikisha na rege ikumadeza
mbuja. Now here, yes.
Kwa mafuta amejaza uko juja.
Panana, minayo basi tunapanda.
DJ Jasto
BCMW
Sport.
Lakini ngoja chini, nani ndani mwangarini. Akimiki mwenyure, sori alonde wa mipe. Toa kutu ntikite, toa kutu niuze. Toa kutu ntikite. Toa kutu niuze. Toa kutu ntikite. Toa kutu antie kutu niuze. Talanta ni baraka, weka unaraka. Toka kichonyanga tumeka mkuwa mata. Talanta niyo mata, imika ibada sini rambo. Kanambo, wakuna patanisho wa mipango za kando. Walete na pambo ini onyo. Kwa kanjo tunawasha, kolombo tuwatefe. Kikuka kina mama wakam. Toa kutu ntikite. Toa kutu niuze. Toa kutu ntikite. Toa kutu antie kutu niuze. Nika chesh, washa nare, nice man, kaf kaf, ame beba pam pam, pigia stick, we remain to the top, nike wine to the top, na plan kuwa stop, mani be my boss, niko chum, niko look, na mandom, niko fit on hit, usi quit, waka tick, toa kutu ndikite, toa kutu aliuze, toa kutu ndikite, toa kutu ndike, kutu aliuze, nikipaji weka una rada, pigia tu swala, ficha manzi ya kunta mkula, kasambusa ni mlambe kama lolo, kuna juju nikipaji kata maji. Toa kutu drive spell kemea. Size it mezea kama tamfizia. Kumbani mfizia.
Now here, yes.
Girl chan kwa nipa angalia matai. Sina beef goblin kiwa ngani matai. Hopi na temi kacha pati na chai. Kamlu ya masai ndona fili kuhai. Tufike mulana tunapenda madaga. Tuko loki kapata mistari kalele. Kino kuda kuchana. Nimeacha wengi nyuma jimila kachana. Sino liki eva vipo matuishu suwana. No, no, no.
Tani story but the skin ta release. Mini doctor na kutibuka disease. Tuko in, dene kama biza. Team sako tunachoma kama pasi. Tunazitema mademo na kwa panty. Toka odi joka, auna manzi. Shika chini mazika, auna hazi. Tuko studio jo man, tuko kazi. Una ban ati ati kwa magazi. Una drive jana wakulia wapi. Na ukutani umabiz ni mabonga. Tuko uptown, baka kule downtown. Team seko tunapenda tuku hafa. Tukiwai mnasikia tuku run man. Dejo 60 tuko tizile za wakwa. Underwater tunachiza chini ya wafa.
reform ni reform hakuna kuwagwaya kata denje tunawanasa kama rao ujaban hindi moto kama lava
moto 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 aki hindi moto 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 inazima moto 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 aki hindi moto 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 itazima moto
moto buda hindi moto una dedu kukafunga tutoke mzoto mido na rangi tau nita mbubi soko mafutani kikasuku sport masa loto eh udo sela siji na mtoto mindo fetu kila getu baulizia soko undercover utadhani koinange poko monkey peace food itavili upeleke Kongo eh niki kosa kumanga miuko psycho na kupa hook mondo buda Tyson tutukata yutenga siuta vibe walenze kutotoa buda psycho mani bus fat kala nishi na beat imi wifo contact no mapishi
Ndiya mademo hakika mtu na wapandilia Starehe tube tumegarami ya chiki masa Tumesha chelewa Sasa nani hata drive na tumesha lewa Hebu chunga ama demo na weza kupora Tupu wengi wa kukondane ni wako Chiki sasa tuzime nice Iyo glass yangu niongeze zile ice Yatu wanita tiki toka sasa mpaka night
Hey, istisha mzinga bana ziki kam turori Hakuna idha youth man we turori Odi kabisi turori turori Meda ofisi turori
DJ Justo, the playlist terrorist. Contact on 0746 742345. JASTOH.
DJ Moz.
Take it slow, don't rush it. anza na kangoma. Niliko diski, niliko dati. Supo wapweza na mshikaki. Permende kende nikilikidati. Yo better mo, mko minyarobo. Niko na kashamba uko paradise. Nakweka uko juu utafina. Tenavyo kwenda, na una kwenda. Tunde nalo, mboma lisha tia tia. Tunde nalo. Sumuke pate la kasi nega. Tunde nalo. Tunde nalo. Musi hate tunde nalo. Tunde nalo.
Cause this mixtape shoots like syphilis. DJ Jasto, the DJ who makes your mama
twerk. Mangati wote wako na umanga. Mtazo wote ziko na umanga. Kama ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, manga mo sindi. Wale manga, manga mo sindi. Wale manga, manga mo sisi ni wabwana. Zama pipi zao sindi. Wale manga, manga mo sindi. Wale manga, manga mo sindi. Wale
manga, manga mo sindi. Umenishika kama tejo juu ya moto saiko. Kila siku nakusoma kama subtitle.
Nikiwa nawe nahisi nimeshinda loto. Ukiwa mbali nani atanipa joto.
Anywhere that you go, anywhere that you go. Anywhere that you go, anywhere that you go.
Hawilo lango mbawa likuina kumbo. Halusi mabelo likucheza mbole. Mufo juma lipopo kasema Marcelina, you make my heart go rapapa. The way you show me your love make my heart go rapapa. Yeah, it go rapapa. The way you give me your love make my heart go rapapa. Yeah.
DJ Mos.
Baby, I am not that easy. Feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Nipige kama jim tuko tizi. Nipike kama toki mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Be yourself, baby, no my lover. Do yourself, number one lover. Be yourself, baby, no my lover. Do yourself, number one lover.
Maisha ni mojo chan pambisho na semuko saa. Wacha ni akikishe, young wale msiki, jana na piti. Usiti ni mecha ufo, usiti TNZ. Leo ni leo, fiatilie, jipige kifu, jaminie. Chukua selfie.
Locally accepted, internationally approved.
Magic Angle.
ya ti. Tingishi zoma rap mati ya ti ya ti. Mikono juku napenda mati ya ti ya ti. Right, left, ati ya ti. Kwani unajibado just get ya ti. Tingishi zoma rap mati ya ti ya ti. Mikono juku napenda mati ya ti ya ti. Right, left, ati ya ti. Silapenda vile mudu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbuku rada nisha soma. Ba, do 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 do.
DJ Justo, the
playlist terrorist.
DJ
Moss, DJ.
Shugle wali dede, a dede, na mamoto excess, na waroro ware, na machupa express, jamia po meza yangu express, mawete tete tete tete, manyuma nono na manene, manini nini, mawowo chini ya maduve, kwa kitanda taka tuzikende, mbio mbio chaka taka tepe, na kwa watanje kuwasha kamende, sema ngwashe, asema isa ma, ma, jamia kwa wakichipa ma, ma, leo siku ataita na Betty Fofo kama zima man Kunguruma na kutenga man Na ikanyanga kama timbala Leo ili nduru atatoa Akiyo wifu na ipomo Baby Rudy Salo Asalo Baby Rudy Salo Asalo Baby Rudy Salo Asalo Baby Rudy Salo
Nadisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa nereva Nadisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa nereva Niki chapa ni chapa nga jodina Chapa ni chapa nga jodina Niki chapa ni chapa nga jodina Chapa ni chapa nga jodina
Nekina nana nina ni otero kidana dandia kambie peru kanikus natakan kambie shiro na shiro ana nishwana mashiro tikidia wana rozi kishikanga changa wana
usijali ya darangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na usijali ya darangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva nikichapana chapanga jote na chapana chapanga jote na nikichapana chapanga jote na chapana chapanga jote na
tapika ringa lima lima piga mimba chimba kimba pima vimba vimba lima simba zima simba ringa bomba simba dinga mbinda tinda tinda wako pinga vanga manga chada nyanyandaka uneza lamba bamba bausaka chimba chimba zika banana na
jisijali ya darangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na jisijali ya darangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapanga jojena chapa ni chapanga jojena na nikichapa ni chapanga jojena
If you make more money, then you make more sense. Make more sense. If you don't make money, then you make no sense. Make no sense. Na imba na kucheza. Mapeni tukipata. Ndugu yangu kama una pesa. Hata bibu tachapiwa. Imba na kucheza. Mapeni ukizipata. Dada yangu kama una pesa. Hata chali utachapiwa.
Make that money,
no sense.
Don't make no sense.
No sense. I, no sense. No sense.
Make that money,
J-A-S.
Don't make no sense.
H. I, no sense.
Mafanikio kwa kila mtu ndio ndoto. Wengine tunakesha kwa baridi, wengine kwa toto. Tunasaka pesa. Tunasaka pesa tuoshe roho. Bila pesa yeah. Bila pesa utakunja moyo. You don't make money then you don't make sense. No money no honey lugha ya mtaa. Eh, lugha ya mtaa. Pesa ndo lugha ya mtaa. Shilingi na uwa. Kwangu ni maua. Tunaimba na
mchiza. Hear this. Hear this.
Madina noma tu kwenye IG, hazifanani tu kwenye ID. Wanajifanya kachuma VIP, na mtaani ni ma-IDP. Wanachota sana kwenye Insta.
Pula matunda, ace!
Ama ace! Really wako klaba kata maji.
Wiki mbili, niko kutu bila mtu mabati. Church, mindi ojitu. Niche kina manze flani kitu. Mebeba zote na sura siki yatu. Wangejua huyo manze nikaweta. Nani bibi yake bro yangu pita. Ntambia nini watu. Nidichoma jana, zika shika. Kisha kulituka, nika cheki manze flani. Amebeba, zika nyanyesha. Yeni mrembo na mi Alejandro kutupa mistag. Chukin kaka, akapiga nduru. Kijana Mini rika yako, niko na kijana rika yako.
Ntambia nini watu, au Ntambia nini watu, ay 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 ay. Ntambia nini watu, au Ntambia nini watu,
you know who it is, CJ Jasto.
Ntambia nini watu, nina kutu, seme wiki tatu. Nina mtu, ila nataka chuchu, weka za uchui, haji nini chuchu.
Tuko na madini, dengi, dengi. Tuko na madini, dengi, dengi. Tuko na madini, dengi, dengi. Tuko na madini, dengi, dengi.
Nimeshika tu makoro na mambuzo na tuboro kuishika tu bakora. Mina choki kama kora na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Zimeshika tu makoro na mambuzo na tuporo kuishika tu bakoro mino cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge ati tuko madenge na venye waroro wanazungusha vibonye na denge sororo inatakenda na ringe kunyenye senyenye bigi kaza wakavinye ninyonye nifinye zikipanda sana ndege nishike nivinye
Tereka na mo, tara tara ni wafanye vile nilifanya kina sara Mamiti kijiti kiboko akikwara
DJ Moss, DJ Moss,
DJ Moss Kuna mtu kama Willy Poze, ma game zika juu za mabinki poke Design huku tunawa kiki poke, tunabaki denge metowa siri zote
Zimeshika tu makoro na mamuswa na tuboro kuishika tu makoro Mina chiki kama kora na madenge, denge, denge Kuko na madenge, denge, denge
DJ, other DJs wanna be. When they grow the f*** up, it's the one and only DJ Jasto.
Wakirudi soba jua jatete mabasi sivuti topja na kishiba kiuzazi ya daikisha maganji sijali chuyani kondule uchoma na makuku nazi mamanga lafu buda hizi kutu nazi muamaga logi bado ni ya magazla masona marache na pili material la pantaka cheti bye bye saki jobi sanga na drama kwa life tata tunitei na mangwaya lafu maigaya wacha wasi wasi ya bill jona bye after ima cookie na keki kwa ndai benza na ukipleki chokesi badai after ima cookie na keki kwa ndai benza na ukipleki chokesi badai badai badai
come sleep over niko na shashamane alafu tumangane baby hadi ngware come sleep over nina mizinga nane na baby usibleki juleo kutu ninare nikikuteki na tight na nyonchi leta pungi di chese piki ponki kani fomiko ya makumicho DK hop kid wako wapi joe meza meza ako blow tu wangade eh chesa na mic mos mos usinyongwe eh tumiteta kata veta moto kapasi wetika bahari ya mombasani jampi na mi benz pewa kitukali alafu oro aro hazipatikani awo amejite pakanda ya kechepa na morning glory asukui ita wetwefa
kati bye bye saki jobi sanga na drama kwa life kaya tunichei wangwa ya lato maiga ya wacha wasi wasi ya feel jona mbani kati bye bye saki jobi sanga na drama kwa life kaya tunichei wangwa ya lato maiga ya wacha wasi wasi ya feel jona mbani
hear this, hear this, hear this, hear this.
Alifungua duka, badiri afunge kama stoki na duka. Mindule kijana zazo alikuambie buka. Cheza na hizo bale unowa jondani ya buka. Teka na usupo pata alifungua duka. Badiri afunge kama stoki na duka.
Hini noma, hini crazy. Hisi homa, hisi ushenzi. Kazi kuroga, sijai kuwa lazy. We songa, wacha mapenzi.
DJ Jasto, the playlist terrorist.
Hini player kazi nifugonga neki. Big deal, kelo kwenye semu nyeti. Namba 17 mgongom, cheki jezi. Tani ya rumbia, ishara ya ni kazi. Amepiga magoti, ana meza ndizi. Kitubwa kubila damaji. Alicheki ringa, kalie ajimaji.
DJ Moss, DJ Moss.
Wapei tuliza kitimbi Toto si toto choa roro ndio wengi Toto ni toto na wasoro si wapendi Kidole kijana zoso lipo mie buka Chisa mezo pale nuwa tuna mia buka Chega na usupo kata lifungua tuka Bati yeri ya funge kama smoke na tuka
The Dope Boy from Nairobi, Kenya Too hot for GB
Are you ready?
Tunasondeka Tunasondeka
Tuko tupa chukwa nipa
Tunasondeka Tunasondeka
Are you ready?
Nine, nine.
Are you ready?
Nine, nine.
Nikuje
Apana.
Nikuje
Apana.
Tunasondeka chacha kuna soke Situ charge kwanza nishalipa token Chacha smartphone sina pindago Kuna mangoko na hapa mindyo jogo Niko na idea, chungo taingia Si raisi uliza adinadia Mapunyeto saka unadhiki Na mangeu swako ni mashabiki
Ikikata there is no regretting Tuna switch back to factory setting Na mingyo takwa hizi factory zenyu Na waka casta so mashori zwenyu Wameni fota mta, wanasoma menu Wameni pata kana nishu kukula zenyu
Hold up, hold up, hold up, hold up When I say pull up, you know what I mean.
Are you ready?
Back.
Are you ready?
Nine, nine.
Are you ready?
Nine, nine.
Nikuje.
Apana.
Nikuje.
Apana.
Tuna Sunday kwa chocha kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pin dogo. Kuna manga kona hapa mindyo jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adi nadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako na mashabiki.
Ikikata there is no regretting. To my switch back to factory setting. Na mingi back crazy factory zenyu. Na waka caster so my shot is when you. Wamenifuata mta, wanasoma menu. Wamenipata njana dishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kichaza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siyezi someka. Sipigi kabu, siyezi chomeka. Patpado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa giza. Bless all y'all ikona kuna mjuchisi. Nice pretty face with a bummy and figure. Leo nkuisondeka kama pira la liga.
Kisha mitambo ye, kisi peleka worldwide. A night boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. It's it tonight, boy. Wasani mpaka lini, kukaliwa chini. Our whole lives on no. Roundi hii tumekam kuwa kumesha. Roundi this tumekam kuwa somesha. Tunasondeka, tunasondeka, hey. Domo domo mpaka lini, usubishane na nyanya yao. Naboesha, tukisondeka, tunasondeka. Tunasondeka, tunasafisha mitambo. Tunasondeka, tunasondeka. Nai, baka ngambo. Tunasondeka, tunasondeka.
Sour Pleasant Kings.
Tunasondeka, tunasondeka. Tunarekebisha.
Alejandro, fisi, 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 fisi. Alejandro, fisi, 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 fisi. Pima miti kutajua ni amuloja. Shoti na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line oja piga ata oda. Uliota na kitu inakaka nyoka. Haina macho lakini inakuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Kevo anadaya na nidaya hana ndaye etelipe uba.
DJ Justo
na kaza na nisen yu. Kone buf na maduga.
Contact 0746 745 5
Sikuli do ni kusave ni waishamba na manga. Boboda na nendaye sinajua luku ni pamba. Warapo ni pekredo vile nime wabamba. Kemi uno and you know vile na wafanyanga.
Tumependa sana mikiki na mambo ya dunia. Mambo ya kujaza maji ndani ya gunia. Tulia vulia lazima kuya ogea. Ujana ni moshi ndo mana unavutia. Rapa jipe mwenyewe. Juu hakuna wakulinganishwa nawe. Ukitingisha kiperiti chunga tu kulipu waparuti mama. Nia ni ile ile asilimia vile vile. Ujana wambona uja tulele. Watapiga vigele gele. Na kesho wakusulubishe. Lazima tuwarekebishe. Ndo mana tunasondeka.
Tunasondeka.
Ikileta shida.
Tunasondeka.
Kare ni pink kudum wivu. Hapo nyuma bosa boom blue boom wivu. Mwenye wivu waji chok ma ujungu. Biga umbu dum. Pati na mata do pati jo bila panti bala. Baze kata kanyama haina mifupa dada. Masomo niko sawa sineme wazo maala. Ni satisfy ni kupe certificate. Baby kama tamandingo. Happy to be do me drop your ego. Na hivyo ndo wataheshimu mandiko. Juhu mboy na iboy ya miashem the devil.
Kwa social media unatutesa. Weni bola unatutago vlo me mako pesa.
Tunasondeka.
Ati zako ni ma 5 star na mtaa. Bado hula liya double decker.
Tunasondeka.
Ati ya wizi kula skuma. Umezoe ya chakula ya ule sereni.
Tunasondeka.
Kumbe weni clan jile beze nyaga. Chapodondo pio kula na deni.
Tunasondeka.
Ati juzi likuwa holiday Dubai. Sherehe na nikasi tujui.
Tunasondeka.
Panyaje tena lionekana nyama kima. Ndani ya basi za kwenda kitui.
Tunasondeka.
Ati umeshika gari mbiche. Kazi lisi ucheki kwa movie man.
Tunasondeka.
Yoni vako siwa ubebo na mwangi. Junajua uko nduthiga.
Tunasondeka.
Ati wena uhuru mkodi leti. Sao nataka tukusikize fiti.
Tunasondeka.
Dasa la jula damsea na kujua ni yomwami ama DJ Shiti.
Tunasondeka.
MCSK jizi wa mentumia tambili so tano.
Tunasondeka.
Sona panga kwa buruga iso peanuts atutaki joero kamano.
Tunasondeka.
Night boy to the wild no mpasho midi finger to the paparazzi.
Tunasondeka.
Kujifanya how to juice ni fala vijanamu wache miadarati.
Tunasondeka.
DJ Moz, DJ Moz, DJ Moz.
DJ Giusto, number one mixtape plug man.